Fisto.
Niki sine. Urankanze.
Ego, gusukanzwe niki kandi wandebaga?
Hari igihe ibitekerezo biba bigurukiye ahandisha. Wamaze kwitegura se ngo ujye ku ishuri?
Yego. Ahubwo se ko mbona uri mu bitabo ntabwo wiga uyu munsi?
Ndajyayo. Ndi gusoma cyane muri iyi minsi ntazabona akazi karebana n'ibyo nize bikananira.
Wabonye akazi byanshimisha. Ako Fisto, ni akazi gusa ubwo kaguhangayikishije gutyo? Cyangwa n'ubu Valentine yanze kukuvugisha?
Sha ibyanjye na Valentine sinzabigana pe. Kumvugisha arambugisha, ariko nyine ngo ni ugukoresha telefone gusa.
Ikibazo se Fisto, ni ukubyoroshya nyine ukamera nk'aho mudaturanye.
Ese kuki ari njye ugomba kubahiriza ibyo ashaka gusa? Kuki njye ibyo nifuza bidahabwa agaciro?
Icyo kibazo wakibaza Valentine. Ariko si ibyo Valentine akubwira wumva nta shingiro bifite buriya?
Sha sine, impungenge Valentine afite ndazumva pe. Ariko turi abantu bakuru ntitwananirwa kwirinda.
Fisto, icyo cyemezo Valentine yafashe cyo kutabonana ni cyiza. Kiri muri bimwe byabafasha kwirinda ibishuko.
Ariko ubu turi abambere bakundanye ku buryo twagwa mu bishuko koko sine?
Ntimuri abambere ariko muri bake babitekerezaho mukanabiganira.
Sine, ntakubeshye mba mbona ari uguta umwanya no gukomeza ibintu kubusa.
Fisto, ntabwo ari uguta umwanya nyamara. Ujya ureba ibyiza byabyo aho kureba ibibi gusa.
Ibyiza byabyo? Ni nk'ibiheza. Uretse gukumbura umuntu ukamubura.
Icyiza mbona ni uko muganira ku bibazo muhura nabyo aho kwisanga muri gukora ibintu mutatekerejeho mukabikora bibatunguye.
Nanone da.
Nta mpamvu yo gukora ibyo muzicuza ubuzima bwanyu bwose reka. Gusa ndabona kutabona na wowe utabyishimiye. Valentine se biramunejeje ra?
Sine simbizi. Ariko se byamubangamira ari wowe wabihisemo?
Mwi, igihe ahirya twicarane sha.
Ariko se kari, ubwo tica nasanga utari mu mwanya wawe uramukira.
Turacyaye muri etide wana, ntabwo araza. None se umeze ute?
Sha ntibisanzwe meze neza.
Sha jya ureka kwihagararaho mwe. Harya ubwo ngo ni ukuri chef tene ni nayo mpamvu utanasaba uruhushya byibuze ngo ubugumye mu rugo ubanze ukire.
Nkira? Nkira iki se? Ninde wakubwiye ko ndwaye?
Ehe. Sha ahubwo ni ukuri wihangane pe. Njya numva ngo ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ngo zirababaza cyane.
Ehe. Karimba barira umbwize ukuri. Ibyo bintu wabikuye?
Sha ni wa mwana nyine wo mu wa mbere witwa Gaju wabitubwiye.
Ehe? Gaju yaratinyutse. Wari kumwe n'abandi abibabwira.
Koko nyine yabitubwiye turi kumwe n'abo muri club.
Harimo n'abahungu.
Ehe, nubise ko muri group yacu haba harimo n'aba Patrick.
Mana we, ubwo abo bantu bose barabizi kari?
Cyane rwose.
Umva, ureka gato nkwereke.
Ego, uzi ko wari unyicishije intebe mwi?
Gaju arambure, akakobwa kagira amagambo gusa.
Ticara asanga utari mu ishuri n'akazi kawe.
Sine.
Karame.
Buriya nagutumyeho nzi ko ndi buguhane kuko wirutse utisobanuye. Naho buriya ni Teacher James ukubangamira mu masomo?
Ni ukuri buri munsi nza ku ishuri nikandagira nibaza icyo ari bumbwiye noneho. Gusa Directrice, mumbabarire ntazabimenye.
Oya humura Sine. Nkwijeje kugira icyo mbikoraho bitarenze uyu munsi. Ngaho subira mu ishuri.
Murakoze Directrice.
Mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Sinese ko mba nasohotse mu biro byawe mbona amaso yatukuye nk'uwarize ni amahoro.
Yambwiraga ko ababajwe no kuba hari abanyeshuri n'abarimu bamuserereza ngo niwe mukuru w'umwaka yigamo.
Yewe nanjye yarabimbwiye. Gusa ni ikibazo. Uzi ko buriya bishobora gutuma ava mu ishuri?
Ugira ngo se narigumyemo yatsinda neza.
Noneho iki nababaje cyane ni ukubona ibintu nk'ibyo bikorwa n'umwarimu muzima kandi ari we wagakwiye gutanga urugero rwiza.
Ni ikibazo rwose.
Sinisabashije kukubwira ubundi uwo mwarimu bikorara.
Yabanje kwanga kumumbwira atinya ko nabimenya ashobora kujya mugendaho. Ariko namuhumurije aramumbwira.
Ni byiza ubwo yamukubwiye. Ni ugushaka uburyo uzabimubwiramo uwo mwarimu.
Natekereje ko ngomba kubivugira mu nama rusange kugira ngo n'undi wese yumvireho ko ari amakosa.
Ibyo ni byiza. Erega wasanga hari n'abandi bana wenda bibaho batabasha kubivuga nka Sine.
Niyo mpamvu bikwiye gucika.
Bikwiye gucika ni byo koko. Yewe nyiherezo ngo nigire kwigisha ndabona amasaha ageze.
Fiston bites nisaba mani. Kumbe niwe usigaye ugemura amata yo kwa Karisite?
Wana ninjye kabisa. Ahubwo se wangu wakwisabira akantu?
Ntari bitumbwira
ko kano kazi nabonye bigoye kugakora nikoreye igishoboka ku mutwe. Nta kuntu wazajya untiza igare namara kugemura amata nkahita ndi kugarurira.
Wapi mwana kugutiza byo ntibyavamo. Ariko yikodesheje ntari bitwakumvikana.
ariko se fisto ubwo amafaranka arista himba ntuyazi ubwo urabona nakodesha migare nkasigarana iki
ntose ko ari wori shaka ubwo nawe arareba igufitiye inyungu nyine
sha fisto mani mfasha mu mujama wanjye rwose nk'ukubera kuzenguruka mu ngo nyinshi kandi zitatanye bigiye gutuma nyererwa akazi ko gusudira ariko mfite igare byaba byoroshye kabisa
erega nakubwiye ko ibyo bitande niba ushaka gukora akazi kawe neza azana kashi
ase mwani wamfashije koko
manzi ntabwo nari guhera ubuntu pe ubuseramutse ripfuye nakora amafaranga yo kurikoresha kuzi ko nagikora
Oya man, nzaritwara nk'amata y'abashyitsi nyizera ntabwo nzaryica.
Wapi kabisa ahubwo nibumva bitava muri kanigende.
Asiki, ritware. Ndabizi ko nubundi ryarishya ari ry'uko nsigaye nkora akazi wakoraga.
Mwi, bite, sha sinjye urose break igera ngo murebe. Abo twigana bambwiye ngo waje kundeba muri class mu gitondo urambura.
Ntasonerega karanyivugishaho nk'aho ntacyo kakoze.
Bimeze bite se mwi? Ko mbona wandakariye
gakobwa kagira amagambo gusa dore uko kareba
none se navuze iki
kunyigira umwana mwiza ngo uramperekeza kwa muganga nari kugira ngo nibyo uzagenda uvuga hirya no hino
ariko mwingenda ngo uvuga hehe koko
ubwo surashaka guhakana ko atari we wagiye kubwira abakarine ngo ndwaye indwara zandurira mu bibonano mpuzabitsina
ego ko mana yanjye njyewe ntabwo ari ibyo nababwiye pe barabihinduye
Barinda babihindura se ubundi wajyaga kuvuga ikigaju uri umwana mu bubimenye
mwimba bari runyumve pe twemo tuganira mbabwira ko ari byiza kujya ku kigondera buzima igihe cyose umuntu afite ikibazo adasobanukiwe
hanyuma nge najemo gute
nyine nabahaye urugero rwawe uburyo wagiye urwaye bakagufasha
wajyaga kuntangaho urugero se hari ibyo nari nagutumye wagiye uvuga ibyawe nibikureba
None se ko nagira ngo bijye bifasha abandi nabo bamenyere ko kujya kubaza amakuru yizewe kwa muganga ari ingenzi.
Nuko nyine warankoze. Ubu ikigo cyose kizi ko nagiye kwa muganga kwivuza indwara zandurira mu bibonano mpuzabitsina kubera wowe.
Nukuri babifasha ukundi mwe ntabwo nabivuze gutyo.
Uko wabivuze kose ariko warabivuze. None inkuru yabaye kimwomo hose. Mana ubu se ndacaye ko.
Ndabyumva narakosheje ariko si icyo nari ngambiri mbabarira n'ukuri
gajumva imbere reke no gukomeza kuntera umujinya ahubwo
shamwe wambabariye ukanyu
akanyamagambo gusa
mwi mwiza
Mwiriwe neza. Mu nama y'abarimu uyu munsi rero mureke duhere ku masomo. Amasomo ari kugenda.
Directory urebye muri rusange turi kugendana n'ingengabe y'amasomo ya Ministeri y'Uburezi. Nta kibazo pe.
Urakoze cyane Moses. Naho mu ishuri sabana murabona bakurikira. Ntabwo umuntu abakeneye ubufasha bwihariye
gusa nuwo wabona afite intege nkeya uramufasha kugira ngo azamukane n'abandi
ni byiza James ariko rero hari utubazo maze iminsi numva muri iki kigo
utubazo bwoko ki se directrice
hari amakuru mfite yuko hari abarimu bamwe n'abamwe bacunaguza abanyeshuri bababwira amagambo ataboneye mu ishuri
ibyo bintu muri iki kigo se birahaba koko directrice
cyane rwose birahari ngera numva bidakwiriye abarezi
ariko se directrice kuwanga amazimwe abantu wahabona umuntu mwamutubwiye
aya James ikingenzi nuko twese twumvira hamwe ko ari bibi kuko wasanga nubikora atabazi neza yuko ari amakosa akomeye
cyakora ibyo nibyo
rero turi hano nk'abarezi ntabwo turi hano kugira ngo tujye dukomeretsa abanyeshuri rimwe na rimwe bitewe n'amateka yabo
ibintu nk'ibyo bituma badatsinda neza erega kandi ni inshingano zacu kubafasha mu myigire yabo ndetse no kubashishikariza gukunda ishuri
rero reka mbareke musubire mu kazi kanyu ariko kandi ibyo tuganiriye buri wese abizirikane
Kefe, wabaye ko igice cy'ambere kirangira bibiri ku busasha. Witegwe n'ibindi bitego byinshi mu gice cya kabiri, urumva? Aya ngabanya amagambo mara. Ubwo se guko muri abasiziye mu niyo mpamvu umva ko mwadutsinda twa batrazim. Erege umuntu ari mukuru abarenze muri byose Kefe. Mujye mwemera rwose. Sine, wabaye ko mwataka pazarenze se sha?
Pazo mukanye ibintu bishobora guhinduka. Kefe nkiri ya barabetra guhereje agomba kuvamo igitego yidashuta umupira muremure.
Kuvuga wicaye urabizi. Yuza se wuka gitsinda. Se wanze gufasha ikipe.
Ikibazo cyane ni wumva.
kugira ngo mutsinde sinya 6 nuko mwese mushyira umutima hamwe mukareka kwiharira bara
ngiye nabonye rutezamu dufite ari fake nanga ko mupasi mupira mfa kwishote
mama hamwe shatu bahonde sha ubu ngo ndashaka kuvuya umunsi abaturaziyemo bazaje babona umusiziyemo aho bari bagahaba urumva
Kevin uzi nibindi ngiye kwinjira mu kibuga
yesine wacu
ubundi sugura burakenyezo boda boda we sine kunago di ufite
Mweto si kibazo pazo icyangombwa nuko nyine neza ahubwo Kevin ntageze sigeye ngo nyambere
irari rwose sine kandi binabaye ngombwa nakuramo yange nka iguha kabisa sine six turaje tubatsinde bumirwe
ni ahandi hanyu eh rekambaye kane sangire kipe yange aho
gaju ngaho tuzumbwire neza wirira none se koko warabivuze
Nyine narabivuze ariko wabifata ukundi njyewe nari ndi kubabwira ko yari arwaye ibintu adasobanukiwe neza bituma ajya ku kigo nderabuzima kubaza icyo arwaye
wiriragaje umura ariko umenye ko wakoze amakosa iyo bivuga se ntuvuga izina rya mwiza
ni ukuri ntabwo nabivuganye ubugome twari turimo kuganira mbabwira ngira ngo mbemeze sinari nzi ko bazabifata ukundi
ndabyumva ariko nawe utekereza ari wowe byabayeho bakakuvuga ubwo urumva wowe wabyitwara mute
nyine nanjye byambabaza na mwiza yababaye cyane sinzi icyo nakora ngo mbabarire
none se wagerageje kumusaba imbabazi
nazimusabye musobanura ko nari ngamije kumuvuga ariko yarakaye ntabwo yashakaga kunyumva
birumvikana ko yari afite umujinya ariko ugomba kumwegera ukongera ukamusaba imbabazi
None Valentine namwegiye gute ko yandakariye akambwira ko adashaka kumbona
Aha rero nukumuha akanya uburakari afite bukagabanyuka ukamwegera ukemera ikosa wakoze ukamubwira ko utabikoreye ubugome ukamusaba imbabazi sibyo
Yewe sinzi ko azambabarira
Gaju ishyire mu mwanya we waramubabaje kubabarira ntago byaba ko kanya
niya yambabarira bizabuza se gukomeza kumuvuga no kumufata uko atari
cy'ingenzi nuko wakumvagaje akakubabarira naho iby'amagambo byo wibyitaho bizageraho bishire
ndagerageza musaba imbabazi nambabarira nkaba nzongera
eha ngahe hanagura uyu marira amazi tujye kureba umupira
Sine, niwe kugeza ubunzi kabisa. Benga ngo uraturokora. Bitego bitatu mu gice kimwe.
Kevin twese twafatanyije ntabwo ngiye kinyinjira.
Cho umfashije puzzle. Iyo dutsinde sinari kumukira none.
Sine, urame mu cyari cyane kabisa.
Gute?
Niko Sine. Bira ko kitaza mu kibuga nti twa twese nzana zuma gatatu ko ntako twigerereza koko. Cyane cyane nka Kevin kangaka.
Yeah, nashana natwe turakaze puzzle.
Cho kwasha. Mwagize Sine pe. Ntimwari kutuva imbere. Uzi gutsinda ikipe bitego bitatu byose urumwe pe. Sine uteye ubwoba kayise
nabo bakoze
oya sine urarenze rwose umuntu kina na bodaboda kabishobora
ya ntabwo uzi ukuntu haraho nirukagazi kavamo nkakomezanya ibirenge
cyakora sine haraho washose bar rwose mba neza mukaye n'urukweta mu kirere ngo puru nanjye numva nazi ariko ndirije rwose ngo narangara mu kibuga
sa ntabwo byari byemeze
sine
karame tica
rekanze tuvugane
sine wakoze iki Kuki tite byose?
Sina tubwire rwose.
Ntabwo mbise.
Keve, ubona kugendera mwa
bigira. Felicitations Sine. Uzego zifite boro kurusha aho ngurenje. Kora rwose. Gusha. Nkigihe gucenga kuriya.
Allo, Valentine vitese?
Ni sawa chate si. Umeze neza?
Shamvuye
ku ishuri. Nanjye nibwo nkiva ku ishuri sha. Tesi uri ahantu hiherereye se ngo nkubaze akantu.
Ndi mu cyumba njyenyine mbwira nta kibazo. Ni byarekeye iki se?
Sha nyine nibyo njye na Fisto nagira ngo nkugishe inama.
Bimeze bite rero?
Umva sha Tesi, iyo ndi kumwe na Fisto mugirira santima nyinshi nawe ugasanga niko bimeze. Nibaze icyo nakora ngo bishire.
Valentine, ibyo ni byo bita urukundo sasa. Ubwo rurimo neza.
Tesi wiseka sha. Ubu koko nzabigenze nte sha byanteye ubwoba bishobora gutuma twisanga twaryamanye
nkwitonda rero
mva byaramangayikishije ku buryo nabwiye Fisto ko twaba dufashe pose none twese ntibidushimishije koko nakora iki kugira ngo nkomeze nkundane na Fisto dukontrolere santima zitazatujyana mu bindi
Valentine buse nkubwire ko wabigenze ute koko sha icyo kibazo kirakomeye
none se Tesi ko wowe wisanzura kuri mama wawe ni wamumbariza
ngiye kumubaza ibyo kugira santima umuhungu yankeka amababa pe ariko Valentine n'ikindi wazagiye gushaka amakuru ku kigo nderabuzima cyangwa ku kigo cy'urubyiruko.
Ariko wa mugani we. Ariko se muganga ntazagira ngo mfite gahunda yo kuryamana n'umuhungu we.